I got two talented acts on the show tonight. Ladies and gentlemen, give it up for Willie Diesel and the little maestro, Quentin C.
Gang, gang, gang,
Gangster Season.
F-W-A-R-D, alongside Willie Diesel. Ili bidi turudi maze. Hii industry na fighti, nani wazi, ama nani wazi. CNG Studios, kama, 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 dawa.
Season.
Tunafanya ngo matari, muziki nito halari. Shida na nasi utagonga jabari, sili ya tari, onja sari. Tunafanya ngo matari, muziki nito halari. Shida na nasi utagonga jabari, sili ya tari, onja sari.
Ngoma tamu, onja sali, wanangoja kwa hamu na gamu. Wakingia tuna drop, ngoma ingine kali. Adi machokosh wanasari gamu, mabwanga wanasari gamu. Wadondoke na zetu misari, ati tumekwa mikono gamu. Design tunangata pesa za kumiliki mali. Na maheta kiskevo na jamu, but they make noise, only make money. Mapala wame make magic kwa mzito kuliko damu. Kozu wanaikata kila day toka morning,
morning.
Miko busy toka morning hadi evening. Na hapo kwa bidi alafu ho anadhani anaweza chop my money. Mina save mseli kana daku boy chop na my money. Napenda pesa ka prezo na abos pia ni mina like chapa.
Tunafanya ngo matari, muziki nito halali. Shida na nasi utagonga jabari, sili ya tari, onja sari. Tunafanya ngo matari, muziki nito halali. Shida na nasi utagonga jabari, sili ya tari, onja sari.
Tunawakilisha E-Town, vako ya Octopizo na A-Town. Tuna rap uptown, yeah, tumetoka downtown. Tuko top top, heroes wako down down. Cause wanagoja kuona our downfall. Sit na flow na beat, nigga utatani sine waterfall. Tunawakilisha hisa na to the core. Sit na bomba, wow wanabo. Watu wazidi kusota, tukizidi pata hizi dog. Wahi game, bila doni card, game ya ball, bila goal. Ama kumari wife na akosa kupata ball. Cause you ain't got no shit in your balls. Hiko dedicated kwa fake MC. One can see everything wanna be me. You cannot be me shit, cause you ain't no shit. You wanna be ain't no shit.
Hii ni hatari,
hii ni itamzea.
Utalonga jambari,
hii ni itamzea.
Oja sari,
hii ni itamzea.
Tunafanya ngo makari, muziki nito halali. Shida na nasi utagonga jambari, sili ya tari, onja sari. Tunafanya ngo makari, muziki nito halali. Shida na nasi utagonga jambari, sili ya tari, onja sari. Tunafanya ngo makari, muziki nito halali. Shida na nasi utagonga jambari, sili ya tari, onja sari.